Ebizibu mbutufu byoyitamu nkumu Ere ebigambo munange byowulira bingi Mutima gwo bambi gumenye semembe yo Etuso kuwanika naye Katonda atali yangu si Anakuyamba Je waitanga mikwano jo jaduka Bewa wanga kechukulia babula Oye Tofayo Bwiba wanga vogera Tonyiga Bwiba wanga waseka Manya ukama asobolo kuyamba Bonanga bakulesi Asobola mukama Asobolo kuyamba Soanika Omuyaga guteka We wawo Na mayengo gagwawo Omugumbaza Manange Naseke seko Naringo mchara Alize akanda Kaberebele Asola okama Asolo kuyamba Zoanika Omuyaga guteka We wawo Na mayengo gagwawo Omugumbazala Bandange Naseke seko Garimo mchala Alize akanda Kaberebele Katiku saba weso Nyiwe bigambo vya bantu Bogera Gabie bogera Nebya bogera Olo sitse bobe manye Pamaso koga gimuse Tunulira katona Yeka Yatalinda Yeka Yemwesigwa Umukisa oku gogwe ya kutondera Tewali aligunyaga Sola mukama Sobolo kuyamba Tuanika Umuyaga guteka We wawo Na mayengo gagwawo Omukumbaza Banange Naseke seko Ngalimo mchana Alize akanda Kabirebele Sola Sola Oh